Nayo yatamani yote yatajiri. Ndoto za maninja ni kuja kutembea na All Stars. Wakati mtani kuna sister mbaye nishatembea na All Stars. Oscar anamweta Wopa, Wopa anayota Oscar. Oscar haendani na Wopa, na Wopa haendani na Oscar. Wakikutana watakuwa dream team, so obvious watendele kuota. Sui nani awambie don't sleep, wake up and focus. Wanataka kuwa aliko Dangote, na Dangote nae nataka kuwa aliko Dangote. Awate! Wanataka kuwa aliko Dangote, na Dangote nae nataka kuwa aliko Dangote. Nestoche! Nayo yatamani yote yatajiri, ila moja lazima awe juu mwengine chini. Na ale juu, usimfate juu, sababu ale juu ni Mungu tu. Usipende sana kutolea macho kila kitu tu, sababu kuna vitu vingine ni vitunguu. Unayo yatamani yote yatajiri, endelea, endelea, endelea. 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 What's my name? What's my name? And what you want? What you want? Hey, Junji, wanataka nende faster. Welcome to Blind. Let's go! Misi uzi sura, wala sene sura mbaya, wala sene nui sura, sitadua uya malaya. Hata kama visura, wanauza sura bei mbaya, sura zao zikizwana zetu zinaona haya. Masudi sura mbaya, mwene pesa hana sura mbaya, sura nzuri bila pesa hiyo sura mbaya. Wataonuna wake leona hili sura haya, sura tazungunja paka sita gusa haya. Suru wali lenye pesa limetuna mbaya, suru wali bila pesa inanuka mbaya, suru wali bila pesa kanafuku mbaya. Ukiweka pesa ndani kanakuwa sawa. Sisi sote tuko sawa,
sawa eh?
Ila tuko sawa sawa,
sawa sawa eh?
Sawa sawa na kusema sawa, kumbe sio sawa sawa na kutaka sawa. CCM na ukawa na mkawa, mnabishana kwa vibanda venga hawa kuhusu mimi wewe. Huyu yule wele hawa kama kawa, kama dawa sumu na sumu ni dawa, kama sumu sio dawa, dawa yangu sumu dawa. Unamchukia sama, unamchukia bama, unamjua sama ndevu kuliko mambo lafanya. Ukijua kwa kirefu unaweza kuwa kama Obama, utachana na vichana uweze kuwa kama Obama. Ujue kwamba mwanga ndio mwenye nguvu za giza, na giza likishatanda ndio mwanga unaweza katiza. Asubuhi mchana mwanga, na kisha usiku ndio giza. Kama unataka kumuona mwanga, subiria giza. Ukawa unasema tuondoke au tutaki, mini kambia shikaji zangu CCM tubaki.
Unayo yatamani yote yatajiri, endelea, endelea, endelea. Unayo yatamani yote yatajiri, endelea, endelea, endelea. Unayo yatamani yote yatajiri, endelea, endelea, endelea. Unayo yatamani yote yatajiri, endelea, endelea, endelea.
Tongo records, Tongo records.